to hold and tell her and say.
Kakuacha matani mebaki kwa nyanya, bibi yangu take nani? Yule alokudanganya kakuacha matani. Mebaki kwa nyanya, ujui upende nani? Oh, mimi kawaida yangu siwezi kula makombo, nile kupenda mwenzangu, lakini kwa sasa simo. Oh, mimi kawaida yako siwezi kula makombo, nile kupenda mwenzangu, lakini kwa sasa simo.
Kasoro está vendo kasoro.
Nena, wataka kom, nimechoka mama. Choka mama,
nimechoka mama,
mtaka sina haja tena.
Upenda sina haja tena,
mtaka ko nimechoka mama.
Nimechoka mama,
mtaka sina haja tena.
Nimechoka mama,
penda
sina haja tena.
Penda
nimechoka mama,
penda
sina haja tena.
Ye baba ala.
Umeteleza, umeteleza, umeteleza
wangu bibi,
umeteleza, 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 umeteleza
wangu bibi,
umeteleza, 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 umeteleza
wangu bibi,
umeteleza.
Titi for daddy,
Titi for daddy,
Titi for daddy,
Titi for daddy,
Ukini chiti, ninakuchiti,
Titi for daddy,
Ukini susa, ninakususa,
Titi for daddy,
Ukini chiti, ninakuchiti,
Titi for daddy,
Ukini susa, ninakususa,
Titi for daddy,
Titi for daddy.
Titi for daddy,
Titi for daddy. Aende,
anakutaka aende.
Aende,
anakutaka aende.
Aende,
anakutaka aende.
Aende,
anakutaka aende.
Thank you.
na tumbora. Asante sana. Maskini ya Filisiki.